zangu zimetulia, macho yangu yamefungua, na kuwaza wewe tu. Baby tunapende sana, ona tunavyoendana, daima tusije hachana. Sare sare, yani sio mtima kukua, yani na usimewe omuwasi wange. Ichabuza kusimane, matake usimewe, wezi usime. Usimane, babi, babi. Hello,
my baby, baby.
Hello,
na vya watu sunajua watasema tu. Ay, baby nipe tango, unanipa kwenye tendo, siko maneno ila kwa vitendo. Oh baby, kama mapenzi safari, basi yetu wawili, gaflo sinipe ajali, sunajua sino kumfariji. Unanipenda mi baby, unanitaka mie, basi wambie. Oh baby,
hello,
my baby, baby,
hello,
baby unanisikia,
hello.
On the beat.